DJ Disboy 255 DZ. DZ. DJ Disboy 255 DZ.
Nakwambia je tizini yangu na uwezi niletea kompe.
Na hamni uwezi wewe ni wazi acheni kukata.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255 DZ.
Now hear this.
Now hear this.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255 TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623 12 35 83. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Na wewe hiyo Kenya nzima itanita bazenga dadi. Najua mimi ni goddess na kila mbwani akileta ufala lazima tati. Simba kinyamaza kidogo mnamuta paka nyi wajinga. Kwa nini ya mskitwa kungata ngata kapila ula basaka ukijaribu kukujatizi. Tuitaji lugu kuwatesa. Kenya mzima inavavunja bei na juu. Natishia Jordan za Garissa. Tukitafuta pesa mnatafuta look. Chalia paume ya kanyaga. Sipo chunga tunaita matanga. Ndomo inatupa tutakataka. One time for you motherfucker. Namaliza kunyonyesha jay. Alafu ni kuje kwa second born wangu.
Disboy
Malkia wa mipasho wa bangi. Boxer wetu kuvalishe kapanti. In this game I'm the wife jitafute. Labda tunaweza kufanya kasaichi. Unabeba machuma ila kwetu utavishwa dera ukueka penti. Atukungoti buda. Na kuhetia ya tunageza. Na kufinya na nmetoka kufinya. Ujui kuchana labda tumira. Kashindane na kabebe kazoze. Uku kwa tuwezi leta kompe. Endele kucheki kwa denje. Ikipande utatia kwa manole. Mama Omolo Rosari, Mama Omolo. Mama Omolo Rosari, Mama Omolo. Mama Omolo Rosari, Mama Omolo. Mama Omolo Rosari, Mama Omolo.
Liana
kama na wauzi, acha ni wauzi, bora ni unge. Dawa iwa chome, iwa ingie, iwa kole.
Bado uje zem.
Kama na wauzi, uzi.
Na uta zem.
Kama na
wauzi. Yani bado zeme.
Kama na wauzi.
Yani hapo bado.
Kama na wauzi, acha ni wauzi, bora ni unge. Dawa iwa chome, iwa ingie, iwa kole. Ikiwa unilishi na unifishu, siniongele. Mambo ya kipuzi na pesa zangu usizicheze.
Sio kicho chote, agiza kunyo baby, it's okay. They call me bossy, so kwa leo tu bali siku zote. Niambie lolote, pesa ni yangu usiogope. Yangu ni ya kwangu tu, wanongone waropoke.
Watoto wanajua mibala, wanataka juu wanapoka. Wananitamani wanashanga, wakitaka ruka minapa.
This boy
stressy, macho kwenye pesa, staki tena mambo ya stress. Yani usijo kare koko, kishu na kulipa ni kesi. Leo tani beba, mana misio mwepes. Mimi sio levo zako nalipa kwa kadi na cash. Shepo zenu uturuki ya ziwezi kufanya ni catch. Mimi sio levo zako nalipa kwa kadi na cash.
Haiwezi kwa raisi ya ni uombo peo. Natumia jasho langu na kula mwenyeo. Kishinda nana mimi utajijua mwenyeo. Mimi sumu, oh yeah. Hai, na wapapeja.
Oh yeah, Mr. Bamisa himself.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255 TZ.
Basi ujua na beef na street. Na kusikuwa na kuchengua ukanishtaki police. Utacheck kwa tuchari yangu mina kubali
255GZ.
Sagazam charge your gorofa. Muzi on a full resolution. HD. Secret agent MI6. Warudi tuition. Muzi motonje can't go recall. Sema, nilipata missed call.
Dunga agent stani. You twirling is around room or two. Kudunga duzin tapona ma three. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rwame kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent stani. You twirling is around room or two. Kudunga duzin tapona ma three. Real definition ya thug.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583.
Now hear this.
DJ Disboy. Sisi ni wale tuliosaidiwa.
Bado jeje.
Na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa.
Yani mpaka useme.
Na Baba, sisi ndo wale tuliosaidiwa. Na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa. Na Baba, sina hela, sina pesa, sina doo. Sina nyumba, sina gari, sina hoo. Kila kukikucha minayowaza kesho. Piga moyo konde nitafika huo. Manao kudharau leo watakusalimia kesho.
Kwa heshima.
Manao kusema sema watakusifia kesho. Unao kula nao na kucheka nao. Oh, kesho kitondoka utokuwa nao.
Piga
moyo konde wakati wa Mungu. Wakati sahihi. Piga moyo konde wakati wa Baba. Wakati sahihi. Sisi ni wale. Sisi ni wale tuliosaidiwa. Na Mungu. Sisi ndo wale tuliobarikiwa. Na Baba. Sisi ni wale tuliosaidiwa. Na Mungu. Sisi ndo wale tuliobarikiwa.
kuelewa.
This is Bamiza Classic DJs.
Yana niliumwa nikadhani nitakufa. Leo niko fiti ukinicheki na dumbika. Nilipotishwa kazi walidhani nitasota. Leo niko juu ile kibofu na dumbika.
Kama unaamini umesaidiwa na Mungu, piga kelele, kelele moja, kelele mbili.
Men do na buruga men, we don't give a damn, we don't give a damn. Wali jaribu kunisima, waka jaribu kunipima. Una vile blessing zima, nyesha kila day wana zidi kufima. Bisa, wana shima mina zidi kufima.
Bisa, wana shima mina zidi kufima.
Ongeza mo, kila siku jo, ongeza mo. Gani ganji, ongeza mo. Kamba demu, ongeza mo. Isha rehe, vita mo. Kama chuki, ongeza mo. Una wiku, ongeza mo. Mata ra, ongeza mo. Kani luku, ongeza mo. Kila kitu, ongeza mo. Ongeza mo.
Sugar, come a lembe.
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 Yes.
Watoto wazuri afu mbele kamera nilivyo waka hadi na wakela leo sikupi leo na hela na utasikia na dai wa tena
leo sikupi mwendo wa keshi
City in the house. Keys, keys, open doors. Your shitty bang Insta, cop shins. My shitty bang top 10. Boy, your shitty's a gang gang. School, 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 school. Mafundi wa kuji show, show my top floor. Namkija kwenye show, Johnny Pablo. Bambo yoyo mingi jomba unakula kwa mjomba tafunwa kama gomba visa ati klabu za kishua you don't play loco ukumtasi ndo washua we outside mtoto ati mtoto taka wigi kachani pe mkopo wishi juu ya matumizi utaokota makopo mkasi juu mkasi chini mkasi kati kati kata kata hama pimbia sona mikakati watu wanawaza kupaa juu we kati kati watu wanakopa mabanki unakopa chapati.
DJ Yes Boy 255 GZ.
Kama ujali familia basi bado jabale. Kama ujali afya yako basi bado jabale. Kama ujivuni Tanzania wewe bado jabale. Shobo jingi ukiona do nyingi si kwa kawaida. Napenda sana vijana wangu mwenenda na mida. Nite dingi bro, pro, professor Barida. Hogopa sana humziki. Mungu akibariki hupumziki. Hogopa sana kwenye lebo. Usiuze nafsi kwa uyu devil.
Bado ya bale.
Diana.
Mjaja siye jua, tajua ujui, kitaki na panua, watu wana
sukuma dame.
Ukiambiwa mtulize
unasema
kitaki na panua, watu wana kitaki na panua, watu wana paua. Ukiambiwa mtulize unanua, muda upo zake tu. Ndota kuumbua, ukubwa so kuitwa papa, ha? Ukubwa so kuvunja chaga, upamba ni kutoka ghetto, hela ya guest yente, hela ya kodi na kava, mzee wa bibi titties, position titty, njomba jala mziki, bado jamale.
Now hear this.
Geli, fanga, hip hop, shalanga. Na mapenzi na isi vitika, nimezaliwa Tanga. Ukisikia msiba ujue matanga. Mighty letter thunder, wambieni kuku mgeni, ndosha toka kwenye banda. Tusha rap kisa ndawe, yani kabla hao marapa wenu hawa tik tik. Tunacheza na dadaku, ila dadai chonde chonde. Wananita tuwa kiduku, jitusu ule makonde. Inadipense, linga linga, ina flanta white. Ama created one finger, ina blunt and white. Ni yule yule sholo brains, mwenye tenze nyembawa. Leo kidole kimoja, bila gang na funja chawa, shon.
Hey, warengwa na nasa sukari, yeah. Mapenzi menge sharukani, yeah. Itanda na geuza rali, na shinde na pewa medali.
Amu mingu na mungu ndo anajua,
anajua.
Osa wa uso, izi kutusua. Niko juu walpanga na imekua.
Kwa
shobo dundo sita kuja kukumua.
Kukufua.
Sia wewe tu kawaita na wanaua.
Mpigu
wewe tu kawaita na wanaua.
Mwato
wakipu kawaita na wanaua.
Mkarishu
wewe tu kawaita na wanaua.
Chaki mina wabatiza kwa rap, wanite pasta wenge. Na wamulikia marapa, nansha washa mwenge. Wachawi wachawi vile mibyao nimesha vipaka usembe. Na wakirudia kuloga nikikamata na kata kende. Nilichagundua marapa, kipaji changu cha wapa homa. Na hamni wezi, weke ni wazi, acheni kukata kona. Naweza kubashiri mawazo yenu design ya kaka kona. Na roundi hisi wachi, mpaka mnita rapa noma. Mi waga tunawachora, mnaveropoka kwa interviews. Na makiki mengi Instagram, just to get the views.
Cheki rapa kani nunuli ya baby,
men empty shoes. I know your real life, so punda tunta break the news. Skiza katikati ya ubongwa got the rhyme book. Niweke kwa top 10 na wakalisha all the 9 goods. I was in a time to crack crack, but now it's time to shoot. Kamu kisikia boom 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 boom, so you wanna round the boom.
This is Paris a classic DJs.
Wako hoi, wako hoi, wajeni wako teze. Hawani toi, hapa wani toi, hakuna naini weza.
Na wachungulia kwa chabo, mdia mikia mika. Na wachungulia kwa chabo, mnavejitia mikazo. Na wachungulia kwa chabo, mnavejitia
mikazo. Come on, man.
Na wachungulia kwa chabo, mnavejitia mikazo. Wakati nikiwa itaga daily mnazikimbia kolabo. Nitawakazia na bado, siwezi hofia vinyago. Na choko choko zikizidi, wote nitawashushia.
This boy.
Bila kupepesa macho, man, I got to drop the head. Pima wengi zone versus, always on a bit. Miki walani nari, I'm coming from the street. Ukiniletea uka, man, you got to sit on my dick. Alisha semaga kali, wanajua ni mazishi. Na hawataki kukubali, wanga, wanakuwa ni wabishi. Misi jaibuka kwa zali, na ujua humuziki. Nye marapa siyo wakali, mnazingua mashabiki. So when I stand up, you have to put your ass down. Cause I'ma take your empty brains back to classes now. Hakuna gamna chokijua, you're all a bunch of clowns. Can't rap, can't sing, you better shut the fuck up.
Oscar and I'm with a whopper. Whopper and I yota Oscar. Oscar and then in a whopper. The whopper and then in a Oscar. Waki kutana, watch a kwa dream team. So obvious, but then the quarter. Sweet nanny, I want me don't sleep. Wake up and focus. Wanna attack a aliko Dangote. Na Dangote na inataka kuwa aliko Dangote. Awate! Unataka kuwa aliko Dangote. Na Dangote na inataka kuwa aliko Dangote. Estoche! Inayo ya tamani yote ya tajiri. Ila moja lazima awe juu mengine chini.
Oh yeah, Mr. Bamisa himself.
Spende sana kutolea macho kila kitu tu. Sababu kuna vitu vingine ni vitunguu. Unayo ya tamani yote ya tajiri. Endelea, endelea, endelea. Unayo ya tamani yote ya tajiri. Endelea, endelea, endelea. Unayo ya tamani yote ya tajiri. Endelea, endelea, endelea. Unayo ya tamani yote ya tajiri. Endelea, endelea.
I'm prepping now. Baby, that's screaming wow. You've been the most wow. I spit to right now. My skill on the cook around. You shall figure cook around. So on the check, she ain't never not on the beat. My turn on the name, but I'm still. Motor my disc on my dick. No, watch, I come on, talk your bitch. When you get me in the ACB, just get by to a JCB. Keep it fucking, keep 100 with me. Keep it fucking, keep it wallow with me. Bigger than y'all, bigger than y'all. Like if it's a yeah to get you. Damn, the wop, you name salam on the bum on the way to where to. Okay, let us show them, leash on port on our bitch. Stuck in my wacky alone. Ball on the back alone. Spizzle can know I'm a sack in my sack in the kuna can get in the bowl. My chai's in all my bro. Sky's in mine the dough. When I knew a key, I'm a damn keep on. I see what can yagi alone.
Kuna pop, bolo, zona, reta, moja, moja. Kota, reta, kingi, na, mi, suka, chaku, goja. Kuna pop, bolo, zona, reta, moja, moja.
This is Bonanza Classic DJs.
Champagne, little Bombay, little Cupid, stop wash your motto. I heard my nigga, you hated me. Where's the reason? I don't know. Living like you are going on gear and a baba, yaku bobo, funga domo. Like zip, 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 zip. We drip, 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 drip. Look at you, look at your flows. Quick, 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 quick. When the pressure high, chill, bro. I be sit, 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 sit. When me panic, huh? I be drink. Okay, drink, 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 drink. Now you know what we talking about. We'll see 20 after 2 we talking about. Touch your center side when you do a cardi. At your knee, the butter pundits have a honey. At your one, I want to do it. But that is like a chipsy goomy.
Tryna get busy, but nigga, I'm greedy. Load up, mess coming to city. Niko na machizi, niko na barizi. Sia tu sizi, sia tu lizi. Wakuna cha easy, oh, oh. Love you invisible. Kwa ripu beat, kwa flow. That's my only principle. Nembo ya mta, weh. I spit it effects. Kusukitani and never relax. Mudo ni tak, mudo ni tak. Ache nufa, tis. Wana unapenda sababu kifanyo na jiwa ni so, yeah. Babies napenda sababu za jiwa mini mkali wa show, yeah. We came a long way. Sit you play bombs, eh.
Hakuna kugiva, katikiwa shida, kwetu kawaida. Number two, hasa kilomita, tuchukuli barida, pesa ndo inatija.
Mino nembo ta, mino nembo ta, nikipika pale wa shama ta. Mino mini ta, mino super stick, ratata, ratata. Mino chupa gizmi ni matata, shalipo tata, mino nembo ta.
Living my life, na susku copy, left you goody like susku fossi. Nani kasimiti susku bossi, susku fossi. What you are lost from the street with my dad, but we came up here to see. I took the seat, we sit to keep up the hood and keep the place to see. I'm high at you. Talk to Nicola, my wingy, then I do. Put a flow in a voice, name Kali's, be funny, my do do. I'm feeling me, watch it, what on game, my do do. Do do. I'm tiny, me, now, Patano, Nicola, Zini, Speedy, Sabini, watch, could you work some tiny, P1, I'm a mini, cause Nini, the people
say
that you don't.
It's the rhythm you want me to song.
And I need to
be pretty longer. Rule number one, hakuna kugiva, katikiwa shida, kwetu kawaida. Rule number two, Hustle kill me, the tuchukuli barida. Pesa ndo inatija.
Bilo nembo ta, bilo nembo ta. Nikipika pale wa shama ta. Mala mini ta, bila shukwa ti. Gratata, gratata. Bila shukwa kiri ni matata. Shalipo tata, bilo
this boy.
Baro nipo singo sina demen.
Hakuna wongo yo.
Panduga nipo kwenye ulingo nembo kama nembo.
Anaongea ukweli.
Baro nipo singo sina. Baroni po single sina damn nine so na mingo na wacha panduga nipo kwenye ulingo nembo kama nembo mina piga mzigo
do it
when I suck anyway on my knees give hata cheese goddamn nigga please moga madini pro zangu ni rare zaka ukile DC me I never cared but on a me what would you dare la mina wanangu ni love to go air enda kaulize popote kumpenu tambiwa minoma cause I never play na chuki ponye na taro na kiona na kuja mwanangu you get out the way hey, wait niko na gang wait wait we get a swag wait wait pop a champagne wait wait na shuna bang wait wait na boy I'm top ain't even lie sanya motown wait wait listen to nga look at my shot then it's just all wait
rule number one hakuna kugiva hata kiwa shida kwetu kawaida rule number two hustle kill a meter tuchukuli barida pesa ndo inatija
Nilipondodea nikaenda kwa
Diana.
Nilipokolea nikazama mazima. Waloyafanya yawe hapa watu. Wakaamua yavunjike watu.
Watu. Watu. Watu. Watu.
Watu penzi likiwa tunda wanaleta blenda. Penzi letu matunda wameleta blenda.
Kucha kutwa vikao, maneno pili pili. Hamsini ni zao, sisi tushike mbili. Mama shika bomba, kuna kona kona. Mama shika bomba, kuna kona kona.
DJ Despoy 255 GZ.
Simu kibao ya ajashika Bluti kimbili zimeitika Bize konio na mlambisha Amba yako imesubirisha Mwenzi ukaputa kitambo Hata meseji za bando Baba ita plus ukalilie watu
DJ Beastboy 255
Kucha kutwa vikao, maneno pili pili Hamsini ni zao, sisi tushike mbili Mama shika bomba, kuna kona kona Mama shika bomba, kuna kona kona
Mtu shazi, mtu kazi, ni mandonga wazi wazi Monotone flag na iweka kwenye hadhi Washindi wa mchongo, bongo wengi mavi mavi Wakinyona wote chupi chinyo, nomba radhi shep Nyota imesha ngaa, mindo bari yao Washindi kwenye ring, mindo baba yao Nyota imesha ngaa, mindo bari yao
DJ Despoy 255 GZ
Kazi, mtu kazi, mtu kazi Mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi
Wanani tama donga, and I'm ready
Mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi
Mandonga, yeah
This is Kamiza Classic DJs
Nampacha kucha wangu masu eaters We run the town tunapasua speakers It's time to shine instant paka Twitter Wapinzani wasome hashtag
Jijini kuna toto, kuna toto Kuna toto, kuna toto Jijini kuna toto, kuna toto Kuna toto, kuna toto
Wey, hasa ukivaji
Haikatai Pastola naso haikatai Akiva kimini haikatai Soto nakulaga nini haikatai
DJ Bizwe 255.
So shape mtuno uzuri kitandani multipurpose. Kasoma mpaka college kutoka shule kata. Yuko na me in service ataki boy wa campus. Mina mjua ye ni believer. Baby baby Justin Bieber. Mara kwanza kuja mtandi kwa na grambi na manegu.
Wengine mkeko shachanishwa bila pesa mpaswa kichwa. Mina weta baki kama picha.
Jijini kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto. Jijini kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto.
Hasa ukivaa jeans haikatai. Bastola nazo haikatai.
This is Kwaniza Classic DJs.
Toto nile kubani haikatai.
Madada mjini wote mtanambi ya nini. Minzo mimi tena ni gigi mani. Nimekula dela ndani michupi ya nini. Nandala zangu naweka makwa pani. Wanako akitaka mina mpatia. Shati ni moja siwe na kibamia. Uswazi ndo kwetu
iludiwe.
Wanako akitaka
mpatia.
Wanako akitaka mina
mpatia.
Wanako akitaka mina mpatia. Shati ni moja siwe na kibamia. Uswazi ndo kwetu sije utaumia. Hatuna mbamba nyingi tumetulia. Nishaweza ganida namba imetoka. Kimchoka bwana mizoga tunaokota. Aka wewe umemchoka mimi naona namba imetoka. Kitanda kavunja chaga naenda kuokota.
Wewe ma unauzwa wapi na mimi nikanunue.
This boy.
Wema unauzwa wapi na mimi
nikanunue. Wewe ni sheria. Utaila.
Sheria. Utaila.
Na sheria.
Utaila.
Sheria.
Utaila.
Wewe ni sheria.
Wema unauzwa wapi na mimi nikanunue.
From Africa. From Tanzania.
Wema unauzwa wapi na mimi
nikanunue.
Kwa wanangu wewe. Wano nitaka nitoke kwa diki. Kwa wanangu we. Wano nipushi. Kwa wanangu we.
Miza.
Kwa wanangu we. Wano nitaka nitoke kwa diki. Kwa wanangu we. Wano nitaka nitoke kwa diki. Kwa wanangu we. Wano nipushi nisache muziki. Kwa wanangu we. Wako really na si wanafiki. Kwa wanangu. Kwa wanangu. Kwa wanangu. Kwa wana wakisikia kuna goma mjini wa national enki. Kwa wote wano tikisa kishwa muhone nkipita na beti. Kwa wote wana ruka ruka kwa furaha kijana kiheti. Wano kumbia nataka goma siyo babo memone ule benti. Bila kusahau mabinti wanojua kuna life banda ya media. Heshima kwa wana na deti na asho na mwasho msomi na Lydia. Waso tukosa bage waka sahau zukufu wa galo lushindia.
Na hii ni kwa wanangu wata kweli. Tunanyanyuka hata tukifeli. Bila kujali zoza okejeli. And this movie's non-stop, yeah, yeah. Hiko wanangu we. Wano nitaka nitoke kwa tiki. Hiko wanangu we. Wano nipushi nisache muziki. Hiko wanangu we. Kwa wako kili na siwa nafiki. Hiko wanangu, hiko wanangu, hiko wanangu we. Hiko wanangu we. Wano nitaka nitoke kwa tiki. Hiko wanangu we. Wano nipushi nisache muziki. Hiko wanangu we. Kwa wako kili na siwa nafiki. Hiko wanangu, hiko wanangu, hiko wanangu we.
DJ Disboy 255TZ wasiliana naye kupitia namba 0623123583.
Aliona mkosi kusema sina line is na money. Aliona mkosi kusema sina line money money. Aliona mkosi kusema sina line is na money kutwa nikomtane. Na kama itosh, kafata wala bata olo shane.
Kipani pende zana shiga nae. Zina shiga nae. Zina shiga nae. Mama pende long time.
This is Bamiza Classic DJs.
Pende ni long time. Sazijiliza kunichunguza kwenye county faking kuigiza. Nikwali sana kitu za dagaja na risla. Najwa nilikupenda ilo kacha na visa. Na kama nilipita mibani ukanichoma. Na kunyacha njiani tulipofika kwa good sign. Na
waka mbebe shisofa. DJ this boy 255 TZ. You see?
Spirit now, I see a lot of niggas hating, but they see me now. They wanna see me down, but
but they don't see me down. We came for money one time, we don't kid it now. When I talk in the mugging down in Nazi pig about, turn it cool in the gang, my child was talking now. Haters faking, miss your booking now. Now hot talking, taka to undoke, see undoke now. 24/7 call high, Nico sticky sticky. Maswali mengi ti wai, this is kiki. Wanasema mi malaya tina chiti chiti. Shalene mnausubiri mfanya kiki
kiki. This boy.
That is how wanna lia mini player. Uko manigo mikono in the air. Tuko hype in the vingi, we don't care. Tell the motherfuckers don't dare. Niko speed it now, niko speed it now. Vitu viko vingi, niko speed it now. Niko speed it now, niko speed it now. Mambo yako mengi, niko speed it now. Niko speed it now.
Okay, salam. Ewe kipenzi charo yangu pia faham. Nimeku miss paka ni put down. Siku ya jana tutala vitam. Kama nilipo kwa idi ya mam. No no na waza mawazo na jaza tele. Kianza siku inala delile, tumechoka stoli zimezidi.
DJ Guest Boy 255 GZ.
Kukondoka nina tamfariji. Unana pamba na tapata sofuma. Tutaishi kista ostabei tu Dubai. Tapata tuchapa tasao kustaga. Mwendo wapi sabaga we mwenye utafurai. Nono na waza mawazo na jaza tele. Kianza siku inala delele. Why you worry worry?
From Africa, my baby, from Tanzania, worry, worry. From Kilimanjaro, worry, worry. This is Bamiza Classic DJs.
My baby, tell me why you worry worry. My baby, worry worry. Why you worry worry? My baby.
Pokea sim, zinapigwa kwa fujo mpaka napata wazim. Ring ring na zinatoka kila sim. Nyingine za machizi na nyingine za madam. Cheki, kodi yu haba yeti. Cheki, kodi yu Cheki.
DJ This Boy 255.
Cheki, yu haba
yeti.
Cheki, kodi yu Cheki.
Achia.
Cheki, kodi yu haba yeti. Mwilu nanukia marufo mbaya yelezeki. Nukiona tuna vama vya.
Iyo ngoma ni nzuri sana, rudisha kutoka mwanzo. Pranga iyo ngoma tena.
DJ Guest Boy 255GZ.
Sim. Ring ring kila sana pokea sim. Zinapigwa kwa fujo mpaka napata wazim. Ring ring na zinatoka kila sim. Nyingine za machizi na nyingine za madam. Cheki kodi yu haba yeti. Mwilu nanukia marufo mbaya yelezeki. Nukiona tuna vama vieni soma vieni feki. Miwako kama tuko mamtoni kuda dadeki. Zinazuni changanya sim za mama zako sasa. Metoka sim ya Tamanta na yungena Natasha. Watoto kike wananelewa vizuli haswa mana. Na wawasha na wanaliyo dudu wa shawa. Simu za leo na kula mato wapi ndo zinachosha. Kuna majina kitu neza simu kaidondosha. Kuna simu zikiingia huo zinakosha. Kama simu ya tajiri ya basi na ya kadogosa. Ipigwe simu ya kapo pisi zipate dose. Ipigwe simu ya pigi au simu ya wakubon. Ipigwe simu ya mwenye nyumba kukata position. Ipigwe simu ya prestito au ya Frank Jones. Yane squeeze sim zinaita. Squeeze sim zinaita. Mama la mama zinaita. Wana kwa wana zinaita. Zinaita, yeni squeeze sim. Zinaita, squeeze sim. Zinaita, mama la mama. Zinaita, wana kwa wana. Zinaita, yeni squeeze sim. Zinaita, squeeze sim. Zinaita, squeeze sim. Zinaita, squeeze sim. Zinaita, yeni squeeze sim. Nyingi sana za kumwaga wino. Squeeze inaonekana sana kama na kakino. Pesa tunavyozisaka ni jino kwa jino. Ukiona tupo hai ujue ni simu ya kapachino.
Upwagi ni lasima simu ya panda.
Sisi ya tunazo kutwa na simu za kudenga. Matapelo na tujua na simu za kupanga. Uchaya watatiseka sana na simu za genga. Nisha kataga masimu za bia. Nisha pataga simu bebe na pigi na lia. Nisha pitiaga matukio suwezi kwa dithia. Nisha kuwa spigiwe squeeze simu sinafika dimia. Simu za vilungu wazikosi. Sevi zinazoita sana ni simu za mabosi. Ukiona mepata jimama ujue jimama bosi. Hapo zitapigwa simu mpaka stoke kwenye utosi. Simu ya Diamond Dash, simu ya Ramaise. Simu
simu ya mwamba makini, simu ya mwanefe, simu ya dulu yu misifa tuni waeleze. Ubaya miwa sina simu nyingi sama
pere share. Squeeze sim, zinaita. Squeeze sim, zinaita. Mama la mama, zinaita. Wana kwa wana, zinaita. Yani squeeze sim, zinaita. Squeeze sim, zinaita. Mama la mama, zinaita. Wana kwa wana, zinaita.
DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ, wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.